emkhosini. Where's Zuma nemkhosini? Animkhosini. Nubaleke na nomashonisa. Ulumela sona lesisa. Shela ningizile nulisa. Kisho yena ubalisa. Ngitshele wangishiya ngenkinga. Shela nifonela uMadiya. Nimbuze ukuthi why did I get married? Animkhosini. Nubaleke na nomashonisa. Ulumela sona lesisa. Shela ningizile nulisa. Kisho yena ubalisa. Ngitshele wangishiya ngenkinga. Shela nifonela uMadiya. Nimbuze ukuthi why did I get married? Mashonisa, khulumela sona lesilisa. Cela ningizile nulisa. Kisho yena ubalisa. Ngitshele wangishiya ngenkinga. Cela nifonela uMadiya. Nimbuze ukuthi why did I get married? Animkhuzeni. Ubalekela nomashonisa. Khulumela sona lesilisa. Cela ningizile nulisa. Kisho yena ubalisa. Ngitshele wangishiya ngenkinga. Cela nifonela uMadiya.
Jump up, Christmas.